Mombasa would. Kenyan boy. 001. Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye giza. Shinga nikidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naondara leo nikona we, kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidosho. You got a beauty smile we mama waboto. Na wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. Kwenye baridi mindo duve. Nikufunike na bubugugu la mahaba. Unanifanya minilewe. Unaniweza wapenzi lako minakaba. Mie kote nilisaka saka. Wakunifathi moyo wangu sikupata. Wengi nilitapata pa. Waka ucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidosho. You got a beauty smile we mama wa moto. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwako manisha fika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, yeah.